Toyo studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
gagni kantito boggi jande fandu hala mamadou samassou jom nyali sakrabe hedibe e padade nyoloma hertango hakkeji robe studio 80 memi hala mbi darnde robe e bangal finatawa le mali kawtal coupe d'afrique robe 2026 e jom mudum jewtama fedde mbi hafnande fi pide bolon humpiti wide yo iwde snogo e joy juillet yardi sapo e jogom uttuto maroc ton igon sema korjom handi sakrabe bismillah e mbel e ñalama hertanago ben humcangul hore hakkeji robe won ba me wadda hankasen ben duubi kewdi hakkeji robe ben arnarduna imadran wadde bangal mudun ka ben ka kabarum du kabarum mudun ben tama gamaliga fina tawa ben nan waw latar sababu dido gulleji di humcene hore no hanir yalen be dor fam ketna foysan Ousmane Niall Boule
sedeki kuyate yo andindo kabar fina tawa e wi mako debbo mali darnde mudon ana mawni san leleedi meden ni don fuddido illa al ajal kanon e hakkilu mako yogaaju e ko dartete nden e yadata e fina tawaji meden
zamo konu de grand
lamuji mudu dabbi gamenga bangal tariki andi wiide darnde debbo na mawni san fa dum yottini kusoni na dona yidi jaturade hono gorko ni sona tawe abami debbo fayso tawi o do debbo dun hasindini so meden sifaji yogaaji zaman meden joni ona wodi di nyedata fi tawa kamar mudun kudan forra joga dido sariyaji di sulawti dun ana wodi kay gedo yoga je din jadata fi fumata jumede
ke jado se ndi acha madame boire bintou fune samake kany du hol tiwide imadaraj kewdi gondi wadede yalla fina tawa kany e yirwere rewbe ana beede yarinede yeso
je dirais que
ni mi la wide jidun dral mangal kay wala sabi sariya wala goddun so wala kunjil den latadi den mba fu jorade ko men le jigitinde asulu meden fina tawa jumede dan e kanya dinaji meden don bagal mudu en baw jati wide won ko yari yeso le sadaji mali kanon bangi goddo min taji wide no wodi sadaji ngiddoji sanne hakkeji robe
e wi dun ken ande yogabe bangal kabaruji rewbe e lamu lobbo fina tawa mali jogni dande mawnde debbo wana ko salene yirwere mudun wi mabbe e dun fawi hono darude hono fondirte hakkunde nyawtugol kanya e nesuji meden
sutugol glasi le korka mbiyan kebal ane mudun sanne ka hika wana fi non do wurri buru fufuto kuchala gawo e tumbutu won hultibe yo sabi be ciotobe be kewi wobbe ka hulti yo sabi rafnde naw kedda festango Ousmane Niall Boule
glasi tottami do kuchala do tajugol courant rafi ko wajan kany rafi denago lati sababu metinde luma amen ciodanobe juude amen juurobe le gure pamarde kany andu ciodi firgo ngaji glas sotake sanne wattu joni o joni mi do soda glas hakunde debe yaade debe sappo arawanin mido sodana fa temenne yaade temedo joy le nyalama goto nana hande miden jetta Allah joni e beli hore en kora le wattumo wulare wala sanne nana faysini awala glasi sini ar jogi lode ma wuda tan ay banjara buddam
hunde satanongol mbiyan ben iwde sappo jiddi mars yaadi 3 avril 2026 to maroc tonno coupe d'afrique pide ballon robe hejo mudun jewtama wonande fedde hafnande ben runede sankasen yo iwde noga juillet yaadi sappo jegom août 2026 faande to maroc ton fedde ka fulti dum do yo yalla men golle jiddi na pewa
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yatre meden verifion hande meman hala ande kesse ia ben holtama video wido mudun goto jibi hakilaji ko buri nyaaji sappo yon ben yimbe do tiktok yelen bedor famu ke da faysango Ousmane Niall Boule
le o video adi ya temede temede majotobe yogabe ana jogi bido ngaji yogabe du sioji got e mabbe holti wide bargoru ndiyam ana sotire temede joyi o abija do tawen dun pene balleje non sini andari natangal kulantereji kewde penata dun le fuddode pankarte ngaji di wala fuko windi do mu ben ciagal dun dun goddon ko jetta hunde fu afamata juude majotobe yogabe ayya an takkondiri e bido ngaji di e nata gonde ciagal dedu ariya dun ana pellito fay bogi kuran di dun jetaage do poto ngaji yogaji ko be kalta yogaaji dun wala fu ko famete mudon wala do fu ko habbi fay etawede temere temere himbe beddi dun yaade yeso kanyo holli timbe anan jidi ande majere wadai video o intelligence artificielle mo inera
dokkatene kabar jo hande di mbiyan on jarama hedade yo enkiri jom